chunkysupplier.com.
What up, my man? This is Unstoppable DJ. Fuyo kwa mtambo.
Kisa secha bili
Shiba wa manye
Kina penda
Isoso sa kwetu si hapa
Pakabas Pakabas Pakabas
Kwa niwewe uchui
Pakabas Pakabas Kisa secha bili
Fujo on the mix
Pakabas
Eti mama kila upande kona paton tona pentai Kozo sana kula kumbaka chumbisai Kila upande wange pima maiwisai Mikilewa kona paton amarisai Kwa nangonye mese kiyoto na pentai Na nje mkesi hapu ya namurisai Kila upande kona paton tona pentai Sana kuna kumbaka chumbesa Kira upande wake pima maiweza Ikilewa kuna pato na marisa Kwa wana mwenye mese kiyote mnapenta Na nje mkesi hapu ya napoli Pende tuone push, push, push Kwa macho sebande push, push, push Kona kate kate push, push, push Kwa macho sebande push, push, push Kona kewalane push, push, push Kwa estende wela push, push, push Kwa mbuko wala mkush, push, push Kwa makalafela push, push, push Kwa na santu Chapos on best to see last, but that's my balance. Oh, my money press carry no for my past. Best to see last, but that's my balance. Oh, my Tony press carry no for my past. Best to see last, but that's my balance. Oh, my money press carry no for the under to win for me most, me most. Oh, my just for the for me most, me most. Oh, for sure I miss for me most, me most. Oh, for can I put up for me most, me most. Oh, that you are the for me most, me most. Oh, my just for the for me most, me most. Oh, for can I put up for me most, me most. Oh, my just for the Kwa mimosh, mimosh
Neto wakibali changu kush Hakuna kugonkea Nateye gonkea funko jela miaka mia Neto wakibali changu kush Hakuna kugonkea Nateye gonkea funko jela miaka mia Mr. Nikons, mina oje mine itua Panajiulisa, mina gani mina antika Obu kipajiki kubwa na wala soke kewa Nikila gantum, kakala isi na muimpia Viongozi wana chesa Kwa Hiligo mala leo, hina iko push Hapo katu sichese kama ujashika kush Hiligo mala leo, hina iko push Huku katu usije kama ufuti kush Hiligo mala leo, hina iko push Hapo katu sichese kama ujashika kush Hiligo mala leo, hina iko push Huku katu usije kama ufuti kush Ana majina menki kush Banke skanka, familia ya mse madawa Wakikuta na maskani kisasa kush Ana chomwa bala, muza mapuli katu abogi sadaka Shombe shombe kasha Mamse, ambie hiyo sio tabia yetu Asitinke, asitinke
Delefa chanki
Usitinke
Wewe Usirare ujarariwa Ah
Oh Wewe
Namna gani
Wewe
Bubula, bubula, bubula Namna gani Kani wewe uchui Wewe
Kush Wewe Kush
Mr. Mbush Kobiso
Kush
Na kuchua
Napenda ikiwaga shambani
Pugu na ndoza visilani
Hile na langi yake ya kijani
Kinyelezi with a smoker
Napenda ikiwaga shambani
Masko mbisu wa kwa share miss
Hile na langi yake ya kijani
Yani, yani
Napenda ikiwa na freedom, freedom, freedom
Sema kush, kush, tunachoma kush Kush, watenete kush, kush Mkulima alivi paka achome kush Misani isi hivi paka nichome kush Magele saka mnusu mfukwa awashe kush
Kush
Na sio kila ne washa ni kibaka
Kibaka
Kine tunachoma tufanye kasi kwa laka
Alaka
Kwa laka What?
Kazi na usu
Namna kati
Kona
Unchu What? Mkulima na fubia
Bage alake kumbaka temeke
Sasa nye
Kiwalani
Taliki wisadi
Bombo
Kifule paka mpole
Kole mba shuri
Masko biso
Namna gani
Chegeta kijamponi
Lonkoni hei
What
Fibaga
mwoyo
Kanu shenzi
What
What
Aya
Kantare
Kiba
Panyabusa
Ifakara
Haro Haro Haro
Haro
Kajia
Huyo
Badu
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 Kwa nampaya
Kiwani
Kwebala isu wakona
Tekenya mabawiri
Tentu hida
I'm gonna sing with some of my friends about the gas. Speedo,
I'm your
twin. One grip that you see. Here come a chupa. Like a body son of a yada tree. He like to a keko.
And then just say shit.
You go Nico. I'm gonna sing with my chapuzzi. My chumaro. You are for fussy.
You're bad of sassy.
What up,
mama?
This is Unstoppable DJ. Fuyo from Tambo.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.